mlaleli, ukuyibuze ngathi kwenziwa yini omunye umuntu abone izinto mina engakwazi ukuyibona? Kungani mina ngayibonanga? Yini ngempela inkinga yami? Angisho ukuthi akuyona into engajwayelekile leyo. Ngoba siye siphume kuloko kuyibuza, sicela ukuzizwa singaphelele kahle. Kodwa manje mase kuba ukuthi bekuvele kufanele kube njalo, besingathini. Angikubingele ngikwamukele engosini eFresh, ngengosibondo BT wakangema, ongumlomo kaBenet Diamond weChristian Networks. Eminyakeni edlule mina nozakwethu, saqalela enye ibhizinisi. Kwakumnandi kakhulu ungena kulo. Kodwa kwakuhlabana umxhele kakhulu, kwakungamaqhaza ngamunye ngamunye esabe siwabamba ngokuhlukana kwethu. Nozakwethu nguye owabe enombono waleli bhizinisi. Uhlobo lomuntu ovamise ubona into kumbe izinto iningi lethu esingayiboni. Ngesikhathi eqala ukuyiqala le-idea, angikwazanga ukuyibona ngaleso sikhathi. Kahlehle, kwangithathe eside isikhathi ukuyibamba. Bese kuzothi, kwakunomunye futhi uzakwethu kuleli bhizinisi, yena khaliphe kakhulu ekuhleni izinto nomcimbi, umuntu nje owu-coordinator, organizer. Nokuba neso lokuba abone kude nezinto ezidinga ukuba zenziwe zenzeke. Wabona izinto mina engangayibonani. Mina ngabe ngumuntu owayebhale umhlahlandlela womsebenzi futhi ngaqinisekisa uyenzeka ukuze le project iye phambili. Kodwa labo zakwethu ababili bona bebengaboni konke lokhu amehlo ami ayithe njo kukhona. Kahlehle, kwagcina kungathithi sobathathu ngamunye, sabe silawo magunda namathathu angaboni ngasolinye. Kwakuhlwile, kwaze kwaba ngukuthi sithema sesihleli phansi, sibukisana kahle, sase sicacele sisithombe sesiphelele ngenxa yezinhla sobathathu esiza nazo. Futhi ngicabanga ukuthi yona ndlela leyo uNkulunkulu ahlela ngayo kuba kube yiyona, kucabange lokho. Eyokuqala kwabaseKorinte 12 verse 4 kuya 6. Kepha khona iziphiwo zomusa ezahlukeneyo, kepha nguye lowo moya. Kukhona iy'nkonzo ezahlukeneyo, kepha yiyo leyo nkosi. Khona imisebenzi yamandla eyahlukeneyo, kepha nguye lowo Nkulunkulu osebenza konke kubo bonke. Akekho noyedwa kuthina okwazi ukwenza konke eyedwa. Yilo kanyezwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Inombolo ethi WhatsApp ithi 067 706 0077. Angiphinde, 067 706 0077.